Vegas, mana ngoma kali za Naxi Vegas, producer no mani wa Naxi Vegas, Naxi Vegas, Anta Records, Naxi Vegas, studio kali, Naxi Vegas, ata nyoti boy ni wa Naxi Vegas, Naxi Vegas, mademu wa rembo, Naxi Vegas, maboye wa safi wa Naxi Vegas, muji wa rani, Naxi Vegas, Naxi Vegas,
toka magadi mashariki hard center otiboy nimekamu na wakafaya kama wene MC ama msani straight to the world kani kwalimishe inadosu kufuli skule peshe babu nime usole ngumu kama wea kuare soshka kamu sinu utege ski aya it's okay sezi mwene na hindu skike na hindu the back nuts tuna badu utapenya basi weka bibi weka nidhamu zame kikifika lazimu penye
mina penda Naxi Vegas mana ngoma kali za Naxi Vegas producer no mani wa Naxi Vegas Naxi Vegas Anta Records Naxi Vegas studio kali Naxi Vegas ata nyoti boy ni wa Naxi Vegas Naxi Vegas mademu wa rembo Naxi Vegas maboye wa safi wa Naxi Vegas muji wa rani Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas
Naxi Vegas muji uliotulia yani so polite hakuna ubiko atapenda mani buda ndo maskani ngumu na spirit tuna watu matakatia hizi si wanaskata wakiniona wanameka kando mini fire moto wakotea mbali ata meja mada tona nifamu na nimekam kukonka why life the music industry why life zami yango tuboy saa kubebea mafanzo wangu nguvu join the track
minapenda Naxi Vegas mana ngoma kali za Naxi Vegas producer no mani wa Naxi Vegas Naxi Vegas Anta Records Naxi Vegas studio kali Naxi Vegas ata nyoti boy ni wa Naxi Vegas Naxi Vegas mademu wa rembo Naxi Vegas maboye wa safi wa Naxi Vegas muji wa rani Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas Naxi Vegas
Dance Naxi Vegas kwa kunilea na kunitunza mie kama siwezi ningekuwa wapi tuko juu uko ligi so si maji ni safi hewa safi barabara poa yani short wait kadu kwa stem economic and develop na socially watu wanapendana hakuna cha ukabila kuna wajoka wakole na pia wa masai Naughty Boy inasha moto sasa nasema sina ni bamba sauti ya wabamba najua watoto wanakuru pata hivi.